Yeah.
Zwap.com.
Katika kishika I'm going crazy now. Yeah, Kanairo baby, uko lezima. Umechazika tingisha nimekudedima. Juvile nilikatia dem, kanipatia game. Sitaki mapenzi mbok, nitakupatia fame. Niko maji nimetei, tuende kejani sahi. Nika kuchape mbok, kwa dituvunje TV.
Bam bam, you got it from your mind.
Chumba ni dance like a monkey, nikikupa my banana.
Walk, 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 walk.
Rihanna.
Walk, walk, walk.
Taka ngata tafuna manyonya. Sema unachotaka siwezi kugoma. Michezo, michezo makini. Wenzenu nimezama mazima, mazima. Mitandani sishuki mimi. Ta ukiwasha nazima, nazima. Silio itakase, ipapase. Ukitaka wiza mishendani, ikamate, uichape. Yani chae uimwage kwa mkate.
I got it from my mama. And I go dance like a monkey. Ukinipa my banana.
Walk, 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 walk.
Rihanna.
Walk, walk, walk.
Zwap.com.